This is awesome.
Free me big a guitar keyboard, I will sing a swear. Nimbe tamu melody, I will take from there. Remember to kuzi todi, ukumbuke we. Nifosi nilipe kodi, niishi na we. Nimeridhika mtoto we maridhawa, kwa umbo patashika chinji kakawa. Kiungo, mana kuono na ingia chumbani. Unaingia chumbani, na kuono na panda kitandani. Kama na kuono na ingia chumbani. Unaingia chumbani, na kuono na panda kitandani. Oh my sweetie baby, I miss you.
We beba moyo wangi,
I love you. My sweetie baby, I miss you.
Rono gesha kwa chachandu,
baby, baby, baby. I love you. My sweetie baby, oh.
My sweetie baby,
I miss you.
We beba moyo wangi,
I love you.
My sweetie baby,
I miss you.
Rono gesha kwa chachandu,
baby, I love you.
My sweetie baby, oh.
Naogopa ugonjwa moyo, ugonjwa moyo, naogopa ugonjwa moyo.
Moyo nitaubeba,
naogopa ugonjwa moyo.